andal ana weli faamo wala andal ana darta andal jogi o andal ana darta eydude andal.
Ngonga jaati heɓe ngala andal ana kaani dartude andal, sabi mo wala andal wala bi aduna, mo wala andal yo bumɗo aduna. Kana darten andal, si en darti andal fuu en keɓan barke meɗen aduna, cekkite lobbe laahara. Darten andal, andal ni jogindi maako. Darten andal, andude andal kañum wawi andude siimuɗum. Andude andal kañum wawi hemde aduna heɓa laahara. Ndenno ngal ɗo andal kettino ɗon keɗa ɗon na baamon hono ko kaalo o warata yottinde on ko. E sabi e ngal ɗo andal mangal e dewtere mawnde windande J. Vernon Magi pillotoɗo yo Abdourahman Sangare kañum warta yottinande e ngal ɗo andal. Yo Allah hokke barke andude ngal ɗo andal.
Jowti gorko e debbo, suka e mawɗo, ɗo tawa ɗon leyɗe aduna e heɗade kam fuu. Oɗon gondi faa joni e nande programme andiraɗo jande dewtere senide, iwde e Modibo mo joom andal wiyeteɗo J. Vernon Magi. Suɓaɗo fa yottina on ndeɗo jande e fulfulde woni, min giɗo moɗon iwde Transworld Radio kongol wayrago. Hettuɗo to masiŋaji to o kañum wiyete Rodrigue Thié, omo jowto on fa sanne. Nden no giɗiraɓe, yo lamɗo faabon en fa joni. So won fuu ko jiɗɗon faamin faama e ko milɗon e bangal ɗiɗo jandeji, miɗa darda on neldon min ɓatakiji fa keɓen andodiren. Nden no giɗiraɓe, en jahan yeeso fa handen nde wonno en puɗɗi jande dewtere gorko annabajo wiyeteɗo Oseya. Oseya fa joni ana wondi e meɗen. Andon so wiyede gonga dewtere senide ko hollititta e bangal jammiroje lamɗo joman ɗe, yo wiide de debbo kanko annabi Oseya o ina handi e warede. Ka jonnon lamɗo jomiraɗo e ley yurmede muɗum kañum ana hollita de o debbo ina hani hollitede yurmede e jilli. Giɗiraɓe, anni ko lamɗo jomiraɗo warta fa fammina en. So wiyede gonga o annabajo wiyeteɗo Oseya o waran hursina surbajo pijowo wiyeteɗo Gomer. Gomer o, so wiyede gonga yo surbajo pijowo naadu pijeteɗo no wonno. Andon so wari e ley anniya kañum e muyɗe jamiroje tawreto Musaɗe, o debbo ina handino e tippede kaaje faa ɗala aduna. Ɗum woni omo hanno naɓede to dambugal ngallure Ursalima to de mo wede kaaje faamo ɗala aduna. Ka jonnon lamɗo waran jangina fedde muɗum nde iwrude e deggal naadu e ngal dewal dewgal muɗum. Sabi andon lamɗo jomiraɗo ko watta kay fuu ana yiɗi faa hewten jande. Jande nde ana teddi, jande nde ana woodi barke. So wiyede gonga ɗum woni ko kan en faamude. Nden no giɗɗaɓe, ni en wonno ko dewtere annabi Oseya nde fuɗɗirta. E dow majjum miɗa yiɗi jangen ɗo aya ɗiɗi suura arandejo dewtere annabi Oseya nde. Dewtere wihi de, wakkati arandejo mo lamɗo jomiraɗo haaldi e annabi Oseya, lamɗo wihi Oseya de, ya ɓam surbajo debbo pijowo de ngadda e makko bibbe bibbe bedu laato bibbe pijowo sabi leydi ndi fu do wondo ana wodi e fijude sabi be seli e lamdo jomirado tagudo bewo anni ko deuter senije holliti tan e bangal ko tawano ana wada e bangal no hala lamdo jomirado ka wardi e kanko annabi Osea so wiede gonga lamdo jomirado fa joni ana daura lei mede lamdo jomirado fa joni ana hollita en ko woni e muyde mudun muyde makko de ana heedi e bangal wadde sago makko gidrabe dum woni ko yidumin homo fu e meden anda fa gasa lamdo joman ana tewta habbode de mudum eno handil Osea waram dawtano lamdo jomirado fainde wonno ka hala dagatako fordude e jammiroje annabi Musa de faddi meden yaade yaso gidrabe mi ndardan hettudo masngaji to o walla en hebude faamu e anditore nadu e adresse meden o
so odon jidi famde de do dewtere binde amen atakiji neldon min e dey reedi Côte d'Ivoire numero ji amen anni 06 BP 2131 Abidjan 06 Côte d'Ivoire mi filiti 06 BP 2131 Abidjan 06 République de Côte d'Ivoire
Dantiab Fassan gidrabe ndenno en jahan yeso e bangal ko tawa ana laato mi hebi tajoral nde lamdo jomirado wi ido halaji annabi Osea nde ana mo tawe mo tewtino famo habo mo salano kongo lamdo jomirado nde wonno mo dulla ko dewtete senide wiyatamo hedande e bangal bamude debbo pijowo ka jonnon gidrabe ko kanko annabi Osea mo sagiti famude ko woni lamdo jomirado wonko yidi fa janginamo kanko e fedde makko nde hono non mo sagitiri dotanade kongol mudungol gidrabe anni ko lamdo jomirado hollititta en lamdo tewtiri Osea renta e surbaajo debbo pijowo de wadda e mudum dewgal gidrabe dum wonno ko warta laato jaati e bangal majjum talibbo Isa Almasiu vieteedo Paul o waran jangina en nadu hollitan en e lay biide dewtere mudum dum woni bataaki mudum faade e korentun koobe dum woni dental korentun koobe arandewal do sura mudum jeegom aya sappo e jeegom do halaji mawdi din halaji anni ko wiyata en tama on anda pilondirdo e debbo ciottowo hore mun fu dum woni debbo pijowo fu laato dike e mun terde gote sabi ana windi be didon fu be laatoto neddo goto nden no gidrabe anni ko lamdo jomirado holliti e bangal naadugol e dewgal e debbo pijowo mo teddinta dum kaso en jehi yeso wonko kanko Paul o fa joni mo hollititta en bamde do biide aya sappo e jeddi ka kabbondirdo e jomirado laato dike e mun ruuhu goto dum woni ko lamdo jomirado hollititta ndoge ko sobi luttal fungal neddo lutti takkata ko e terde mun ka chobindo hore mun toñi terde mun tam on anda terde mun de ngoni suudu ruhu cenido gondo e mon mo lamdo hokki on o wana onon je ko e mon sabi lamdo sotitori on choggu tidudo ndenno teddinire lamdo terde monde anni halaji mida mila di kanko annabi Ozeya du mo anduno mbiide mudu gidrabe mi hebi tajora o gorko tawama ana hewta tidal o gorko tawama ana dukke nadu ana bile nde wonno be yamirimo mo habba nadu mo pamal genda pijow on debbo wadna mo tidal ka dum fu tawede mo gonini e lamdo jomirado sabi o mo hebi no tajoral lamdo woni ko yamimo nadu ko hokki mo yamirore mo wada dum ndenno mo naati e gal dewga e le majjum mo waran mo heba bibbe taton dum woni e gal dewgal mo hebi dan e o debbo bibbe taton worbe didon e biya debbo goto dewtere seninde waran hollita en manda inde mabbe sabi inde mabbe be ana wodi manda mawdo ndenno e le majjum inde de fu nadu inde homo fu e mabbe ana hollita gotel e tagu fedde israelan kobe arandejo o noddirama Israel mana inde makko woni lamdo jomirado sakan e leinde inde lamdo jomirado holliti kanko annabi Ozeya ode waran saka fedde yahudian kobe de ndenno kabaruji ido woni ko ngarten fa pamen iwrude e inde bibbe kanko annabi Ozeya biddo arandejo o ana indire Israel manda inde makko woni lamdo jomirado sakan ende inde lamdo joman holliti kanko annabi Ozeya ode waran sara fedde yahudian kobende iwrude e goto cubado wiyetedo Jehu o waran dawtano nadu dum gonga mo dawtani ke lamdo jomirado e tawede o mo halka fedde akab ka jonnon e le majjundu mo tawama o mo yommitiro sabi mo tawama o mo hirsa biya akab goto dum sabi so lamdo joman wihide saran israila e tawede ana saka fedde de biddo didabo kanyum ana noddinire nadu ana nodditire lo rushama fadde meden yaade yeso gidrabe mi ndardan hettudo masingaaji o walla en ngottude nadu fofitinde e nanande wogeji seeda Tiyaba fa sanne e do majjum gidrabe biddo makko didabo o lamdo jomirado yamiri mo de mo inda dum lo rushama manda nde do inde woni neddo mo yurmataake nadu mo yurmende fu wodantaako gidrabe anni ko holititen andon mo wana inna taajo wonno ka jonnon mo andano fay hunde e bangal abbiko so wiyede gonga un yo hunde nawnde e bangal dewgal biddo mo andana fay hunde e bangal ab mudum yo hunde nawnde nande jati e lei nde inde lamdo jomirado tewti fa haltana yimbe hettube laamu sahel o dum woni israila be tawama ibe habbo e kudde de galana be tawama ibe habbo e toruji nden no hono non lamdo jomirado hollititabe yurmende mudum sabi kanko woni abbibe e do majjum so en jehi yaso biya tatabo o noddirama lo ami manda ndedo inde du woni wana fedde am ko dum hollititade wana biyam andon ka haladu ana jogi jande maunde hedande e bangal kanko annabi Osea gidrabe ni woni ko kan en famirde dido kabaruji nenno lamdo joman wihide wala fuko dulumin e bangal bibbe am tama on milu mi dulla fay hunde nadu tama on milu fay hunde mi andana dum mi da andani hunde fu ka jonnon be yimbe tawama ana golla ko forata e sago am dum woni fedde lamdo jomirado de gidrabe homo fu wardo e Isa Almasihu handen so gondini e mudum e gonga lamdo jomirado yafato dum hokka dum hewtude ngurnam keddotodam dum woni ko lamdo jomirado wiyata ka jonnon so micciti madu wonde Isa Almasihu tawano bihude yimbe yahudiyan kobbe be mo wihibe de abba modon woni seydani nden no wiide abba mabbe yo seydani ana hedani e golleji mabbe bondi kanim e wadde muyde seydani gidrabe dum woni ko lamdo jomira tewtata fa famina en ka jonnon wondu ko wel nande e bangal dido kabaruji sabi dewtere yohanna dum woni linjila yohanna to so en gari e biide sura arandejo do aye mudum sappo e didi lamdo jomirado waran hollita en gongaji mawdi di kan en andude e bangal latagol meden bibbe lamdo jomirado mido yidi e le majjum jangen aye sappo e didi do dum woni iwde e sura arandejo ka jabbibe mo so gondinimo be o hokki dum en bawde latade bibbe lamdo ben yo rimirabe ko wana muyo terde ko wana muyo gorko kambe be rimirabe iwrude to lamdo gidrabe anni ko hollititen e bangal tawabe an habbo e Isa Almasihu e gonga dum woni gondina e makko e gonga sikke wala mo hokkan dum en bawde latade bi ko kibbo e do majjum be bibbe tawabe ana indire hono ni en so wiyede gonga homo fu e inde mudum ana jeedi e ko Israila wadanno ko forrata e sago lamdo jomirado dum sabi so lamdo joman hokki o do kabaru kanko annabi Osea o mo fecca dum gomer waran iwa suudu kanko Osea o de wirfito yaade golloyde ko tawano e mudum ko dum woni natude e pijo nadu e tawede yo debbo pijoo e do majjum dewtere anni ko wiyata en ana modja milen annabi Osea o so wiyede gonga ko mo tawa o mo golla ko fordali e sago lamdo ka andon lamdo jomirado tawano ana yamira mo mo golla dum lamdo jomirado wihi annabi Osea ya de waddoya debbo o dum woni ittama to mo woni to ngardamo suudmaada Osea yehi tawtoy ton gomer ka gomer jabali wirfitade de wara moneli sukabe makko dum woni bibbe bebe hebidi e kanko gomer o yaha suroyamo ben yehi yehi haltanu inna munen ka inni be jabali wartude kasen le suudundu nden no gidrabe kanko gomer o mo tawama omo sotta hore makko hono maccudo nadu joni kande wonno o debbo hono kordo mo sotti hore makko hono kordo e bangal ngal gollal bongal ka andon dum fu ana jeedi e ko fedde yahudian kobe tawano ana golla ko gidraabe yo lamdo faabo en fa joni nde wonno en fu en maccube seydani kan e lutti wonno nde wonno en fu dum woni enen bibbe adama en sottino ko he meden e bangal lutti kanyum e seydani en latinoke maccube seydani ndenno en latike pijobe dum sabi ndenno gidraabe isa almasihu holliti en jilli mudum de jippi tawti en ga adna do mo wari le adna famo faabo en famo itta en e nden maccungaako gidraabe dum woni fayde jilli isa almasihu hodun hen gomer laati caggal ko gora mudum vietedo annabi Ozea o holliti dum jildinde ndenno tama mo laatike debbo habido e gora anden dewtere senine de hollititta en kabar mudum ka jonnon lamdo joman waran famina en no annabi Ozea laati de tinni tawe dewgal mudum gal halkaaki fayso tawi dewgal gal waddi yurmende fayso tawi dewgal gal waddi torda waddi nawalla bernde e kanko annabi Ozea o hadali lamdo jumrado hollitimo yurmende e do majjum lamdo haldi e fedde mudunde dum woni israelan kobe e wiide ido halaji on wo'itike kam on seli e lamdo jumrado dum woni ko lamdo joman viata den no hono non kanko Ozea o mo hebi famde halaji lamdo jumrado di sabi kanko e hore makko gendiko tawama ana sela e makko gendiko yehi habbo e kudde e forrata e sago lamdo jumrado annabi Ozea di luttiji woni ko tawano ana habbo di luttiji wonno ko lamdo jumrado neli dum fa yottina fedde mudum israelan kobe hono non mo hollitibe de so wiede gonga lutti mabbe di fordata e sago lamdo nenno gidiraabe fa handen lamdo ana halda e mede fa handen lamdo jumrado ana hollita en de lutti wala ko wodi lutti wana ko dagi hono non hewbe tawama e fedde yahudian kobe ana muyanno wirfitade leydi misira andon de kudde fu ana jeedi e salanade lamdo jomirado on tawama dum woni lamdo jomirado tawama ana miccintinabe ko kanyum e hore mudum golli iwde nadu golli fa yaltina fedde israeel leydi misira mo wihibe de on jihi ko wadan min on leydi misirato no wadu min du ittur min on ton hono tawado ana yowa do bippole cilal mawnga ndenno mi wartiri e modon gaen ka dum fu e tawede on tawama odon hokka kan kunkuru modon on tawama odon woddito muyde am on tawama odon habbo e toruji di nafata di waladu fu ko wawani on de kudde wonno ko kanko annabi Ozea lamdo jomrado subimo famo yottina fedde mudunde so wiede gonga di do kuddeji ana yurmini e tawede ka jonnon fa hande ni woni ko bibbe adama wordi eden woddito lamdo jomrado e do golleji meden eden woddito e lamdo jomrado e bangal miloji meden eden woddito e lamdo jomrado e bangal ko ngatten fu lamdo joman fa handen ana hollita en yurmende mudu mo wihide an tawado e golleji luttinidi waruto am wirfita tewtiran yaafa muya lutti demi yaafe sikke wala an gido hettinido soni a tewtiri lamdo jomrado yaafa muya lutti mo yaafete mo sene
de mo hokke ngurnam kesam dum woni ko goto fu e meden hani tewtude fadde meden yaade yeso min daardan hettudo masingaaji to walla en fofitirde e nanan e wogeji seeda Tiyab fa sanne an gido tawadan hettinika so wiyede gonga luttal burngal fu nawde e bonde yo tawede ada sela nadu ada habo jilli lamdo jomirado di tawa ana holledi dewter wihide lamdo tawi nadu bami ana yida aduna fa totti biya mudum bajjo yalla gondindo e bajjo o fu ana wasa sarede ka hewta ngurnam dumidam am ngurnam dumidam isa almasiu wardi e mudum fa totte an gido tawadan hettinika tama ada andan ido kabaruji lamdo joman bami ana yide fa totti biya bajjo biya kosudo wiete do isa almasiu o yalla ana wawa sottitinde ma e luttima ana wawa ittude ma e maccunga ko lutti kanyum e seydan lawol gongol e goddum fu walanama wana aduna wana lakara wawgol sottitinde ma e luttima kanyum e ittude ma e maccunga ko seydan so wana mayde e pinal dum woni so wana goddnal e mayde kanyum e pinal isa almasiu yo lamdo uditin giteji hakkillaaji meden fa joni de hokka en warde e makko gonnin e gonga den watten nadu den watta so kewten yafa muya lutti de naten arjanna lamdo jomirado a wawa hebirde arjanna lamdo e golleji mada lobbi yo lamdo uditin fa joni hakkilaji meden wakkati meden do reggoyki denno en baran alluwal jande meden e odo nukku yo lamdo hokku on jam famude muyde mudum le ko ngadon fu yo dum fu lato e do al horma isa al masiu amin
ko petti do joni ko le iwde e suudu radio transwar radio anni anditode amen 06 dp 21.1 Abidjan 06 et Soudou Radio France Nord Radio Le lampe Hollou El Wakati Wakta Kassel Tawe et Ngouri et Ntchelli Tchate Tchate Tchayi Koy Am